Vano na chongo
kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina 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 ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo. Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo.
Kumanda kulibori and every weekend we've been throwing bribe parties.
Whoa.
My number tulia papa granddaddies. Deep account and evo tolo muma ampits. Fweme na bama bad habits. Umo umetasha na bati ichi chansesha. Dance floor ni pati nifuno idedesha. Brit mama whatever you taking no pressure. Na lash tapo wano tuwaba no bebali pesa. Mahiuzi kumanja baby wanna dance na barefoot. Mia wanna get head nga hair foot. Lolo takumana lelo you can call me boop. Clean na kalimo sama chaya poop. Don't kill my vibe, I just wanna live nice. Do my video ninga poste kopa IG. Aka nikapa ma deep joli my G. Mweni chore la mendo fulu wa tai chi.
Kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina 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 ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo. Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo.
Yeah, kafuna access iku VIP chilling in Awambek. Ati check your WhatsApp, kafuno somoka. Nikaku combo, ni baka na accent. Ni perform akali backstage. She like mula, one day ukani tenge kuchigubi. Wagai wakasale venetiz mwana mubi. Ame vibe elo lelo deni limumuti. Njele ichichaso unga zipeze monyuzi. Kafuna kuvina, ati ende na kudina. Ndumba niyo vimba izafuni kakuchina. Kani konde la kozina. Bro kulipe vina. Pozi pompa na so uziwe kazige jinga. Ati kalipe kefi olo sleepover ni sefu. Nikwele mumu godi so atode wele kefi. But she don't give a F. Afuna vilimba chiuche kwa sila elos kafuna vina.
Kafuna vina ijaso. She want to dance ijaso. Kafuna vina 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 ijaso. She want to dance ijaso.
Jebedeka akamu combo. Jebede elo akamu combo. Jebede
ijaso.
Turn up music Africa
ijaso.
Kampana gandalama Mr. Frankie Pamungu, Charlie Young, Standard Man, Pride D,
what's it?
J Cash, J Mula,
No doubt.
Rico, my boy Twist, Black, G6.